Studio Tamani, get a kabaruji ame e fulfulde.
Sakirabe heedi be kebe kede kabaru me jogini on bete alkamisa didi le region hitande 2022 jam wale modon tay don le malifu e mangal mudo jam de jena jabure kasilimaaji sappo didi Ousmane Niane buldo kabaruji do no jire to pogi jande to mali woni jagobo e le dede titalla wodi le mudo na le adnar ndu bangal himbe e gube titalla burdo fandude daranede dum wonno ko hollitale dum woni ko holliti wi de conseil norvégien pour les réfugiés le tongane mudun heede holliti albarkanyen rafinde nago ana wodi e wadde ana wondi e wadde tidalla bangal demal le wuddu leydi meden di iwde dogo firi jappora de farabugu yade mare bugu e kwa kuro himbe de nokuje kolti wembere mu ben fewde e uddugol gelle de yo golle mo gube jaddin ko be gadi hôpital Fousseyni Daw Kaye ana jogi tidalla lesoji dimirde syndicat sudu doktoro ndu holliti wide rewuyo kabe fa e leydi indimata do leydi indimata sabe mudun kano horebe sudu doktoro ndu kolliti wide dun hebente jokala do e seda yodi woni sembe kabaru beta ko bismillah mo hada ci juktamani basi gondo le mali o won tidalla jago burdo hoynede le adnar ndu dum wonno ko funti le tongande de conseil norvégien pour les réfugiés wadi holliti alal barke nyan dum woni mali wirfite kende naisi ni afondi e hitande 2021 jono na arande le tidalla ji sapo burdi fandude daranede bangal e gungoji himbe fu tawe le urunde afrique de non e wi nrc de fedde humunide na ko holliti wide anabe mbadu ko teji basi gondo Ukraine e do Africa fabidure na famke en Umar Waygallo
jon won cile nay inde malian tawele nde do tongande ko nayri bangal wayde jotta dati politiki fa pewa kanye heedireji fa yottono yimbe be gondi e wittirde wakkati fur dun lati sabab mudun le majjum fedde NRC nde memi wiide do ile hitande 2012 tidalaji dinati le leydi Mali ko buri million bi adama kanye dido tidalaji wayde denago yotti kanye wayde nyamde fa hara yogay mabbe du tidalaji nyaw covid yotti kidun yen ko gube de gondi memi dirde ton ko kanye ko gondi turude jamarnde ko yaata ujinaji temetete e chapande joyi bingel adama kanyu yoppi nokkule mudun en beddo yimbel wakkati jata wala fu ko kebata ko nayri bangal balliku faande de do tongande holliti wiide faabo tobbe sa jeyi faaba mu e mudun yottata ko jamare nde fur so yimbel hewbe du an tampi kanko lamido fedde NRC nde o winyalom hande dum wimbi mo sanne ko faabo tobbe buyti balligu mudun fewde e rumde Afrique nde wattu jono yoga e balliguji di funayri ki bangal Ukraine kanye leedele ngodude jabbade yimbele dogube basiji le leedi Ukraine di
fewde wotti Allah himbe fukane hokkindirde juude dun holliti wiide horebe conseil norvégien pour les réfugiés yi mabbe dun wawa wadde ciagal ima daraji dun wadan fa himbe kebe tidalaji sabi basi di kebe mosala ko be hebe di wiide kede ko Maklema Natou Gassa directrice NRC Mali wi Khalifa Koita do fakitango Alice
Gettike wattule leji di no yimbelle be tordaji hewti sanne wodi egude galleji mu en so yaha nokku goddo fudde an gurdan goddan miden narda yimbe be fu le leji malidi faca gal leindi wada imma daraji yalla jababuji kanti de an hebe fewde rafin gure mu bedo yimbel wundi fewde mududo nyaloma hande jottinobe kabaruji bedu ana jogi hen darne sabi kambe du ebe mbawi wettinde batakiji yimbel gondube tiddalla hudu woni ko be jidi hudu tawtata hudube kasindini mudum fa adnandu fu nana be mbawido haltude hudu woni hen dabireji mabbe sabi dabireji di ka fu wawa latade imma daraji soldats en beton yimbel jodibe tobe hore hudu woni wi mu en kanyu en hore sabi kambe mundi fewde dido tidalaji
sakirabe di kabaru fa andodo mbahi wudde do bembe andede do hella men Facebook kanne compte Twitter gikke ana wodi fa jukkugoji di sede wadi do mali di jimmine hore jo leydi Senegal Macky Sall kanko do woni hore jo Union Africaine hokki o gikke be miji dota do kabaru mali aswere warore nde le botu fedde mabbe nde gikkeji hedi godi fa jaltene o tidal Umar Waygallo
bibbe leydi mali ndi kanyen tampi wana lami be non kanko Macky Sall o haliri lami do fedde Union Africaine nyaloma handen o wi o mo mili fedde sedia wonde famono golleji di ngori yalla jukkoje dan immine fewde e leydi mali ndi le majjo wi botu kan do wadle nay lewru jeendu o mo gikkine gikke lobbo yalla dido tidalla jan kebene dabare Macky Sall ciagal ko yoga e mali kobe noddimo wakande mo iwno wanga yade suudu kaba o wi o fami jati no dido golleji ngori wattu jono gikke hikke lobbo goddo kasen joganado kanko fori yasambe lamido leedi togondi do on wondi e jewtal yallono jukkoede kan ittirede fewde e leedi malindi le majjum wiama gikke lobbo na wodi yalla gerdi deana pamra mitteteden wiide ila jukkoede puddile leedi meden dile jena lewru janvier ciogu kudde kewde ngabbi le leedi malindi
farati ana wodi bangal golle gese le gelle yogaje de gube njaddi ko be pilti yude dogo firi yade farabugu yaborade mari bugu e kwa kur himbe de gelle kuliti wiide uddugol nokuje mabbe de ana hulbeni be yalla e be bawiri mude be kuliti wiide e be bemba kutteji ko dun watta bangal langure leede gure fabidure da fam keden umar waygalo
yottale dogo firi fa jabbiroda farabugu irum wembini nyaloma hande no sanni yalla be do yimbe wonbe tombe an bawi remde ko heewi seddi be wonbe tombe ka fu koliti wiide gikkanay gikke lobbo be mbi gelle bamde nokku no dirtedo kuru mangi fa jottida dugani kanyi e seri bala e dogo firi fu gube de be no dirta jadiin kobe dana gonde filade dum be anda yalla be an joppita be ndema non dum wori le commune kwa kuru le region mopti o wonbe tombe koliti de gube jadiin kobe kanyi gollata le bangeji goddidi ko jidi sa ndemo dawa wadli ladde de be koliti wiide le gelle de be no dirta kewa kanyi nu bozo fa jottida wuro yogon e kulonzi fu don san kobbe gonton ka nokku noddirte do mare bugu sedi be koliti wiide be kadaka remde le o do nokku ko lati sababu mudu be bi armano wonde watton ya wara
to kajolo to do holitam wiide to gongure ji buddi holsude sanne beydeke tawene demal ana jogi sembe sanne le o nokku e himbe don jama cercle o do demal o nokku e leydi meden di wori do mudun be koliti wiide ko wadi tidallaji di yo sabe tidal essentiel o watu cekitido le lumo mango kajolo julabe e somotobe fu koliti mettimo ben e kabaru modon anni ko nelada men yaade kajolo mamadou sama sekou neldi warde
kado titalla hawni min fa yottinoko wana hala worbe amen be kay non min suri robe ngolbe lulumo kajolo
kajolo suni beleba
mo kajolo mo ka ala ti sanne han fay hunde wawa sode titallaji di wana hunde wotere tan wodani ido wodan kulle yimbe hasin dine mudum nyamete di ido wodan goddum dum toggu ndiya yite rubbe jiki dum du ana sabbin bini mabbol togguji so heedere ana ne nokku inuraabe won tampo be sanne nokku futo inuraabe tampere mudum hala abiraabe ko mu en ko ka hala mudu wawa memede fi minen ka min jidi kanan ko be wada ko wayi fu yalla e be babon so wana dum wana ko newi
ako akagale
abdullahi su njoyo nyamuriji e ko nonde mudun le ngolumo kanko dunno no famri kabaru
lumo ngoka hande kajulo halota ko heddi tan ko min gudda min jamin le leo galle nyamuriji di kala ko wonno budu wonti buddi di kala ko wonno temedere wonti temedde di wana maro wana gauri wana nebam wana sugara foti di kajulo do ko makka remete do bambari soko saande yaltende ala hebirano bujjegom bujje dede bujjetati kono hande sak makka yehi ujunna jagom telmano teddi mi acci yey gol makka kay
gol rehmani de jagu hande fiide dabre tabagol cioguji illam otongi honani wasi tedana haruna kamara kankoni jokko horejo ndedo golirude jagu to kajulo
min kam de way wiide jaati kajulo buri nukule keddi de futi de hande sabe hunde fu ko yeyteno debe sapo temdere yeyirte hande ro wande le odo wattu goto gawri debe joyi na debe sapo sefa chojirano do ga hande tembere kilo mako yeyirti kajulo do ko buri hebede sanne demal fu woni rimo kanye mambari ga chakuru mambari hande wina jeegum kajulo
jamare kajulo kayna mila wido ka do tidalla ko buri hebde yu sabi jukngoji sedewodi denno yila mabbe yodi imine wattu botu modo sedewodo lidi mali sartado chaktirantande
limtugol bibbe mali hono poton waran fuddude le leedi med endi humani be limtugol gol ana gonde janginede fa golle o gasa imma daraji hollitingol himbe do kabaru mudon fuddi altiner yabbenede do bamako do inde ande en hewbe hono bale societe civile galleji jube tutbe bamako e parti politique ngaji kawri hen institut national de la statistique darani don fa bidure da famu kedena umar waygalo alissise
lamido feddinde noddirte bureau central du recensement be collectivité wottude jamarnde koyde mudun dun latto sababu so be keba limde bibbe leedi malindi furu kedde mo kon ko noddirte haruna fomba yo kumin yottinde kabaruji no kabar lim gangal wori le leedi meden di
lim gangal waran wadde de region ngaji mali e mangal mudun fu fa region ngaji de sahal leedi ni to rafinde nago o wonto an hin pecci region ngaji di e gere didi dun sabso lim gangal waran wadde fa le nukule mudude sanne balluje de yimbel kam kambe wadde limgal gal fu pamamale dido nokkule homo fu ana andi nokkuto yoppato latto sababu do buutide rafi denago mo mbawi fewde mudum
kambe tawanobe tombe be kollitiwide be gatta en koydi mabbe yalla golle wana yafa non kanko no dirti ala simayga gon le fedde societe civile o hollitiri wide
ana hani jabene wide limgal gal latta ko golle niwido le region aji sahal kan wuddu leedi sabi dido nokkule o heewi mudum fu e juude himbele jogibe kaborde woni kulbinbe sanne himbel gombe tobe dun ne ana wawi latade sababu hadde ko heewi ma e fu wardo so windo
ko woni fana mudum fa pama gaddadu no malin koobe barata yalla be jukkito ko nayri bangal yirwere miccitede wiide joni woni koyde joyi malen wada limgal bamde hitande 1976 yottar nyalawma handen o
to kayto sodo docteur Fousseyni Ndaw ana jogi tidalla rafi tawrede lesoji do rimobe lelato e wi syndicat sodo docteur ndu rewbe yokabe e leydi jati ndimata horebe mabbe kolliti metti mubben e rafi tawrede sodo sati rafi tawrede sodo docteur ndu kake gollerde hono kantide do e wi mabbe e njaba jati uddude nokkuje dimirde de sini fay hunde wadaka fewde e kabar mudon direction generale hopital gal waldini hakkilaji wiide do e sedde de berbe kebanan don jokala aniko Mamadou Samba Diallo ki ada amen gondo to kaydo nildi en wadde do fakita ko Ali Cissé
odo tiddala bangal lesoji di ka ana wimbi me hande jaati do won ko nimsiti fedde chakontone doktoro en le sud doktorore Fousseyni Ndaw kayitu horebe ka kolliti wiide be ngulitike dum koyde kewde kanan ko be lindi docteur Sidi Mohamed Touré ana fedde chakontone doktoro en
yabe
won nelabe ministre o ngarbe taykade ko dum woji kanyo en hore ko be jotti ko be tawi rewbe nayon ana joodi e leedi farim hunde tordi homo fu dum sabisu mi bammino anniya uddude maternité o bi mingala lesoji dimi jogi do di fu ko heli tiagal ko odo kabaru yilti so yimbe fu nanne dun ko be ngaddi tabe godde ko walda e lesoji di ko dine farati ana e mudum lenu ne do herewbe fari horebe su doktoro ne ka holiti wida ana andani jati tiddalaw ka kanko doktoro tumani ko nare lamdol nuko ka holiti wida odo tiddalla bili do e lesoji to rewbe dimata ka hala mudum be bettike dun ana fama wida ko hewe gollirdi fu haltata e watu kulle debe kasin dine mudun yalla idun heba sode tiddalla bangal tabe de gonga min puddino mu indinda di gotel na fade amen mu indinda di tati gonno di todi ka fu mi itti din to no watu goto tabe nay goddi do rewbe lennete farima ana wundino sode ila min nani kabaru o tabe tati de ka be nokkam kiddi goddi goddi todi do ana wundi mu indinda
di
fade andere ko do woni gede de ka fu ana wada ko waawi la so do to ronda na heba yaadi yeso woni ko Muhammadu Samba Diallo hebani studio tamani ude kai
studio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
sakira be kabar ngon ile region ngaji meden di baale rewbe wombe region kaw e menaka puddi janginede te illa talatar jabinede jande pawine do hakkeji bibbe adama en potal hakunde himbe fayottade sakade basiji de jande holitama wiede projet kum ni do no haybude kerol mali e niger darani dun itudo jawdi mudon yo leedi canada ngan ummini do wadde golleji mudon yo gollede o yema jande de an hani wadde balde nay figol ballon jude ko noddirte basket dun fuditi wille ciakete yonter jabbene de to maynato on ko gondo le cercle bafulabe di golleji daraken ko buri ko yata dubi sappo joni sabe nuku on ko bonno bi ngendindi goto jodi do bamako do kanyum mo entini o nuku hokkibe dukake gollirde ka dun fu e tawede golleji mudum fuditay na joni wonna ko commission kumuni do golleji mudum darani yalla o go haro caldi ana fudita be goldi wire be garan jati do e sedda wadde dandirgol hakku e gube gonde ton dum ko wawi welde horsinibe basketti sakirabe do kaddi kabaruji ko andondi fu do mba hebude do 3w.studiotamani.org na do fakiti no do mba no do numero via mo 3721 wassalam nyalama adnaaru kejana do sakugol yargul tabaji yambinama talatar yabenere no holitam wede o nyalama yambinama leedo malido le wattuma leedi meden di woni e embargo CDAO no kambe boygintinobe kaybe takiteke yide no be sigireti kay cuguji mudun be dege no kambe an jomben ande bangal kebal be kolti wide tabane ana be de kebal sanne leedi meden di ana nanne ko yata milliard ngaji tabaji nogay le hitande ko lati fu docteur en kay ndukol tiwide yargol di tabaji ana way wadde kutteji sanne do sel do cellal fa bidure den fam an ko mahmed ali hebne do faccitan umar way galo
andambe kabaru kebeli leedi koli tiwide yoga e usuruji lamo o fu tawa idun yowi do sigireti kanye tabaji ciottite li nokko hon tabaji ciottirte no ko lamo nangata do hen usuruji idun buru milliarduji nogay hitande furu non kanko modibo mo makalo holi tiwide
Yego
ni sigireti oka kebe la mulidi ndi anahen hitane 2021 leta ko buri milliardi noga e goo sefa yego ni sigireti o waddi le baitin mal le hitane 2022 la mulidi ndi ana jondoro hebude ko buri milliardi noga e tati sefa
tawedi wi de kebe ana le hen fu jamana nan hani wattande ko hemude hakkille kutteji ko dum waddata fewde e cialal mudun en no andabe kabar dogo toroya ko kollitir wiide kanko professeur Toloba andan do kabaru buuce les sous docteur point jendu kedden ko masifi do hen
Canton
Linal c'est ta So ayari o um wawi sakare le buche ma neddo fu andudo darna ko buche jogi le nedda ko bingel adam ana andidu hana fijirede sigreti o ne ana bonna do kutteje njawde yargol sigreti o ni woni waddude cancer neddo to mi beccike dundu ko woni e sigreti o ko yoppata yimbe fuudude dun ko ana wawi lata sababu jati yimbe biso e sigreti o abada abada edum wawi du fay waddude kande neddo minen mi jihi yimbel be abada yara sigreti na kibbe cancer buche leedi dum sabi yimbe le batti bebe jarobe sigreti no mi
titede wiide kudde kewde cogguji muden ngabbi leedi meden di tiagal ko jukkoje de pudda leedi malindi ko fayotto coggu sigreti yoga jagutobbe kolli mettiji muden sanne
sigreti mom noddirta liberté o tan woni mo coggu mudu beedi leedi cartouche mako goto fu hande temede joyi na temede joyi e malhemere sefa ko hewe jeeyo bebe ka fu temede joyi malhemere yeyirta
tawedi wiide coggu sigreti ngabbi fu kambe yarobe kay dum watne terde mabbe yargol fi
so min yewi bangal kebal miden wawi wiide sigreti o ka bonnani kam min fa hiwi ana hani cuggu o nabba sabi sigreti o wala hakkune kulle de laamu o dardi e feccira mudum mi yarta sigreti min ka mi yida fe sigreti fay so cuggu sigreti o beydike minen kam min bawa darnde yarda sigreti dum ka e ija amen woni hande
tawedi wiide wakkati fu jamaane haltine kutteji ko tongi do yarda sigreti kanye tabaji fa hande yimbe ujinaji keddi le hen